olo e mafuta male SPS Samoan.
Male whaalau te leino a tātou tala na amata i le aso mua mua o ke topa o na whaatūla whanoina le 5% o le tupe wha amau le deposit mō tangata e whaatawina whale mō le teimi mua mua po First Home Buyers. I se talanoanga male Channel 7 na saunua le minister a whale le malo tele Claire O'Neill o le whaayunga le nei le malo o le awhaingo fiai i tangata o na whaatau se whale mō le teimi mua mua. Olo iei popolenga i leono si itia o le tau o fale mai i le nei fuafuanga, a toa ai ma popolenga i le tau o laupapa si māma u a mea e fausi ai fale, ma tili alua ilunga le tau o fale i le atunu o.
Really, this is about reshaping those home ownership opportunities that are being faced by the younger generation of Australians. For your kids and mine, Nat, they face really different housing opportunities than previous generations. The government wants to give a hand up to those young people today.
Le minister whale le malo tele Claire O'Neill i se suesuenga le company Property Analytics Cotality na whaali ai le maa walungo le si itanga le tau whale au se tali nei i le lua tausanga ua tuana i. Ua whaamalo sia i le vaya soneita i ala o le tausinga ma whaale leia o tonga fitinga o tangata ea fia i le ngase ngase o le ngalo ngalo po le dementia i nofuanga o lo tausia i tangata mātutua i le atunu u. I se ripoti a le Australian Institute of Health and Welfare, na ta wai o le ngase ngase le nei, o lo o au pito sili o na to tele le tu pao ta maa ita i e maa li liu mai ai, ma o lo o lo na lua i le mai fatu, i le mafua anga o le maa li liu o le tu pao wale i. O ta iala na faa mao popoina e se komiti, na faa utuweina Professor Tracy Cormans, Ole University of Queensland.
So these were the outcomes that we found that we could actually measure straight away. So that's our recommendation that these things are the things that we should be looking at and measuring because these are key outcomes that are important to people with dementia.
Professor Tracy Cormans, Ole University of Queensland. Ua whaatonuina e le malo Afghanistan, lea olo opulena i le Taliban, le motu sia umo fiso ta inga i le upenga fiso ta i le internet, ma telefoni fe awea i le atunu u. E ova i le fasa fulmala tolu miliona tangata i Afghanistan, ua motu sia i neiso tanga ma le lalolangi i fafomai o le atunu u i sa eita tonu. Ua matua a fiai polkalame o le soifua maloloina, ma au aunanga i pisi nisi ma faletupe i Afghanistan. Na faalia e malo au fatasi ua motu siai ma feso ota inga matangata whainga luenga ale United Nations Refugee Agency, o lo ngā luenga luenga lavea i taluona a fia Afghanistan i se mafuie, lea na maali liwaile ova i le lua afe lua se lautangata i le masina na TNI. Na saa noa Liaquat Khan, o se tangata Afghan e au Maui Melbourne, o le tape ina e le Taliban o fesa ota inga i telefoni ma le internet, o se whainga ua soli pala ina ai a yata tau, masa olotonga o tangata no ui Afghanistan.
This drastic measure threatens the severed critical communication link between Afghans living in Australia, across the globe, and their loved ones back in Afghanistan, causing profound disruption to families and social connections. We view this action as a stark infringement on fundamental freedoms and violation of human rights.
Liaquat Khan is a talanoanga male polkalame le SBS Pashto. Ua wala au Chris Sidoti, o se tasi na se ei i le tofinga komisina wa ia tatau tangata i Ausitalia, le Australian Human Rights Commissioner, ina ia tau fia ma momotu uma so o tanga i malienga o puipuinga ma Israelu. Na faalia Sidoti afa a wawona aloa ia le malo ni malienga o le puipuinga ma Israelu, olona winga, ua au au fatasi ia i le malo tele ma Israelu i le genocide, po sa wanga olo fayene ia Israelu i tangata Palestina. E tu sae ma se whamatalanga mai le matanga aluenga o le puipuinga le Defence Department, e ova i le fitu se fulu company au se talia, olo o awai i le ngausinga o vaenga o le vaale le tau le F-35 fighter jet. Aina ta ua Chris Sidoti, olo faonga ina Israelu vaale le tau nei, i leo sa whainga o le Gaza Strip. E to olima tangata ua whaamao ni ele maali liu ina ua paase maafu e le atu Filipina ile asona nafi. Na liipotia ele whaalapo tupotonga whaasalalau ile atu Filipina le ABS-CBN ole maafu e E ono te si malefitu le malosi, ma olona o ngā tatonu, na fua I le se funu malefitu kilomita I mātu o le Taulanga po le Laumua Bogo, I le Zebu Province. Alo fa ailonga I nei le so, le lua se fulu tausanga o le oso fa inga o ni falekalapu I Bali, le ana maali li wai tangata e toa lua se fulu, e au fi ai ni tangata nu u au se tahalia se toa faa. O se tasio sauninga wha amanatu wolo fai e Newcastle, leana o mai e tangata anu ue toa tolu mai au se tālia na maali liu le nei wha anavelave. O le isi sauninga wha amanatu wolo fai e Bali, wolo o awa I atu iai le konesulo au se tālia Indonesia, Joe Stevens. Ma ua faalia le presidente o America, Donald Trump, e ono faa tonuina le military e awai I leo leonga o nisi o taulanga ma ai Amerika, ma ono avea manofoanga e faihai a onga po training a fita fita o le military. E ui o le military Amerika e na o taua I atunu o I fafo, ma le pui puinga o le atunu o mai se fili ono o sa faia mai fafo, e faa o ngā I naila na military. Aena sa anua Donald Trump, I se fono tanga matai o le military,
Together with many of you in the room, we've brought back the fundamental principle that defending the homeland is the military's first and most important priority. That's what it is. Only in recent decades did politicians somehow come to believe that our job is to police the far reaches of Kenya and Somalia while America is under invasion from within. We're under invasion from within.
Donald Trump. O le tiu te tau ave I le pui pui ngā le file mu, ma le saonga le mu o tangata anu ui te tonu o Amerika, o le matawha yo I lea, a mata ngā luenga o leo leo. I tā alonga ua faa lia, e le pūlenga o le tamile sanga laka piliki le NRL, le ono to e fo I le grand final I le awa uli, ai le o le pō, e a matatu lea, I le tamile sanga o le lua afe lua se fulmale valu. Na faaalia le taitefono le NRL Commission, Peter Blandis, e tolu ta alonga na faya I awa uli o le society I le tausanga le nei, na au pito sili o na mai moina I le televise. Ele oye se faa moe moe e faya se swinga I le taimi le nei, ae olo ola le konkarate Maleala TV olo faa salula wina le NRL, ae ono sila sila iai I le taimi e feutanga iai le isi konkarate o soso nei. O se suinga o lo matua langolongoina malosi ele ali I o Matthew Johns.
And they say, yeah, but it's eyeballs on screen. I've got no doubt that if you went to the broadcaster and said, listen, there's going to be more eyeballs on it. It's just the fact that people are going to sit around having barbecues and pubs and whatnot. You could sell it.
Matthew Johns, o atatou talana.
Toi fia whaafafonga I nisi talafapea. Whaafafonga I le Apple Podcast, le Google Podcast, Spotify, ma po fela vai mawailau podcast.